Yeah, Daft Boy. I think I read Moto, Clack Pop and the beat everybody. Yeah, Sichari coming soon.
Anaya
P.O. Box up down tune. Clack Pop and the machiri kusini. And no push our record to go. I shoot to kill him. Yeah, baby sembe za ya west niya. But ya back top baheta mafune vifia. Just gara valere katufuge musajia tumbi za sound. Tumurule career. Donny. Nafuka Tony, niko mepepe dadi, na chikubwa majani na Tony, nafuka Tony, niko mepepe dadi, na chikubwa majani na katituli peya, champagne kubia, wembule nerukia, baby kwata kuhio, rino wakaya iswaya, kankujoke sa dunia, bato tu bato baheta bakutia, better than them, them pay down me. Kampara chibuka nzaba zini sena. Kutia wanyenye zi chasuti. Mazina gozi na sigulane. DJ yongeza katikuwe metinga. Pasite doni mukava katikuwe kisinga. Yeah, baby tocha don't fear. Nakora muka tunachiku wanga pia. Yeah, ninja phantom kubuli platform. Haita bakubula nga Uganda Telecom. Munde kenye mirenga Michael Jackson. Because of ura mubansi tabule no section. Yeah, Daft Boy. Africa Raider. That's the girl of America. Don't forget me, such a tumble. Yeah, nafuka Tony. Niko mepepe dadi. Na chikubwa majani na Tony. Nafuka Tony. Niko mepepe dadi. Na chikubwa majani na DJ tubuse wakuru, emetwe mikono wakuru. Kano muja kukazi nane wawa muguru. Chechari guru, antesonga zari za furu. Na ete twa kala manya kate kujoga ya kuru. Kujoga kwetega. Boy tokuze kati twa buga. Na batabi manive niga. Tetuli na santa iza terise niga. Baby siri kuita munga wa yudaya. Tukenda joga paka buraya. Wade heksi wa kuita na maraya. Mugamba kumemwari niriremba kafurai. Yeah, Daft Boy. Africa Raider. That's the girl of America. Don't forget me, such a dumb baby. Yeah, nafuka Tony. Niko mepepe dadi. Na chikubwa majani na Tony. Nafuka Tony. Niko mepepe dadi. Na chikubwa majani na katika sasa nye bebe tuja di sasa nye kwa betiku wa hiti la pulo pandi